Jan jarong kare naro republic, public. Buddha Bose. I know you miss me. I miss you too.
It's the kids, baby.
They call me Batman, Kansela, Janjaro. Nasimama juu ya biti leki kangaro. Kitambo kwenye game usinipime ero. Kizingua na kufua siku tupi sero. Yo, nimelelewa na matab shata. My big papa, hoodies I'm a gangster. Gangster. Kama ni waki si so gay hapa. Ni disaster, si roll na my hater. No kinikuta kwenye politics. Take care cause I know what about this. Yeah, now rise to the top, Mr. Chicks. Mindo Luda Peke, I'm by Sina Chris. Hey, change your flow, pack a melodies. Now I change my MCs, bill apologies. Wash up a day, I go in strategies. With the boss, need to back to 20 memories. Yes, si one can come a terminator. The counselor, need to Mr. Capoeira. Full time, I'm a bank teller. Nasabi hella, domana na you feel better. Usishangai ni kitu legendary. Naza kuchana kabla hata kwenda secondary. Vesini nga hini stationary. Machupa ya kumwaga yes internationally. Kama tupaki izarakati lazima utaka. Ki adrakati metajakati sasi ndobala. Bombo klati miadarati watakushaga. Nikiwa mdogo sana nilisha kuwa superstar. Sete madi koko niweka juu. Tulivo towa anajua mambo sawa full. Oi oi mzuka kama Saigon. Leo natema sumo kali I'm a python, python, python.
It touches on the mix.